Banache wabataka banilo okutumbula ebyendye nnungi baagala gavumenti yangu yeko okussaawo ebiragiro ebirungamya abakola ebyokulya ebyobulabe ebyobulamu bw'abantu bigibwe ku katale. Bano bagamba nti enteeka gye baliko etambulira wansi wa kaweefube w'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ki World Health Organization WHO ekyasemba nti emmere y'amasavu amakolerero ekoma okutundibwa mu 2023 singa gaba tegakendezeddwa okutuuka ku kipimo kya grams ekitakosa bulamu sinakindi okugajjiramu ddala naye nga Uganda ekyasigalidde emabega. Abakugu mu byobulamu bagamba nti amasavu gano ga bulabe kubanga ge gamu kugavuddeko endwadde ezitasiigibwa okwegiriisa mu baana n'abantu abakulu naddala ez'emitima. Bernard Bwambale, omukugu mu byendyero omukwanaganya omukago ogutaba bannakyewa bano, Food Safety Coalition of Uganda, aliko byattaanya.
Kati bwe tuba nga tulya amasavu ago amakolerere tulina emikisa 34% okufuna endwadde ez'omutima bwe banga tetwewazi amasavu gano amakolerere kati fe tetusaba gavumenti nti tusobole okufuna etteeka erirondoola amasavu gano ge bakolerera mu factory so that abantu baffe tubawonye ku birwadde bino bye tusobola okupreventinga ndi kati essaawa zino olaba mu Uganda buli omu ku ffe Ugandans tulina 22% chance ey'okufuna obulwadde otasobola okusiga munno naye amasavu gano gakontributinga ku bulwadde obwo kati bwe banga tumanye risk eno lwaki tetulegulatinga amasavu ago kati tusaba ndi government through the ministry ebyobulamu tukole ku teeka eziregulatinga amasavu ago so that abantu baffe bafune obulamu obulungi oweyagaza.